ngani ngazo sonke isikhathi dali ayithatha ubomi bami indenzele iplani ngazo sonke isikhathi dali ngisuka kude ngiyophelela kude mhlaba usinela sonke kusho kuyoqhakazela bonke ayi ngisuka kude ngiyophelela kude mhlaba usinela sonke kusho kuyoqhakazela bonke ngisuka ayi ngisuka 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 kude ayi ngisuka ayi ngisuka ngisuka Gisuka, gisuka kute, ash, angyophelela kute, mhlaba ugcwele sonke, ash, ngiyoqhakazela bonke, ay, gisuka, suka, ay, gisuka, gisuka, gisuka kute, gisuka kute, ash, amina ngisuka, gisuka, ay, gisuka, gisuka, gisuka kute, ngiyophelela kute, ay, mhlaba unela sonke. Show your kakazela bonke Ash, ay gisuka, 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 gisuka kute
Suka kute, amin ang suka kute.